Hold a mic MC, don't date the West Nances.
Man, they bring the hip hop to the girl.
Hold a mic MC, don't
Master Sony Classic.
Nite mwana harakati ya mwana mapinduzi, ni bongi la sniper na pulenge muskosi. Haina kulemba, demu wa kizingo tukibendi. Master, ongeza scratches, misi na haja live bendi. Mina hongwa na vihonga, hata kama hawapendi. Na huu ni mwanzo tu, yani ni kama dibaji. Na somba ukacha kim, ukanite jaji. Na hapa mwendo ni hipa pesa, hipa pkazi. Ndomana, mtoto kiume na kaza, dedeza mpaka konye kipaza. Kwani, kitampo na soda na fari kutoka na slidi. Kama nyoka speedy kama nimeweko mota, nasonga kitu zima na saka shima fekira wazima. Na walipua kama bomu Hiroshima. Haya shime nipe mikuki na sime, zero kiume nijitume, ni wazime ni walime. Ni doski mapinduzi, mada bado ni nguma msi, pigia saluti.
Hold a mic MC, don't dare the West nonsense.
Mande gumi hip hop to the girl.
Hold a mic MC, don't dare the West nonsense.
Mande gumi hip hop to the girl.
Hold a mic MC, don't dare the West nonsense.
Mande gumi hip hop to the girl.
Hold a mic MC, don't dare the West nonsense.
Mande gumi hip hop to the girl.
Niko faster zaidi ya quick ya bish. Walicha saluti toka ends kama asna foot and Nike. Na sasa na kibiza mchaka mchaka kama joti. Mwendo ni high speed mpaka wapigi magoti. Shakata ukalovuma town na kimbiza kwenye game. Na chana kibishi fasafa makaveri sio tu balabala. Na wengi wa ustoli, nimezaliwa kwenye mji wenye nyingi history. Achana na wabana pua na mambo ya love story. Hapa ni life story, soka kitambo mpaka sasa bado na chapa mwendo. Sionekani mtani, sionekani kwenye dira. Magumasha la kati kitani, kitani ni more fire. Machizi wanagwaya na wapoteza mbaya. Maujanja supply ni nayo yo more.
Hold a mic MC, don't dare the West nonsense.
Mande gumi hip hop to the girl.
Hold a mic MC, don't dare the West nonsense.
Mande gumi hip hop to the girl.
Hold a mic MC, don't dare the West nonsense.
Mande gumi hip hop to the girl.
Hold a mic MC, don't dare the West nonsense.
Mande gumi hip hop to the girl.
Master Sony Classic.